Onani chitunzi-tunzi cha makumi awiri ndi chitatu. Eliya apita kumwamba. 1 Mafumu chapter 19 verse la 1 ufika pa 21. 2 Mafumu chapter 2 verse la 1 upita pa 14. Eliya anapa ansembe aja abala chifukwa nali oipitsitsa. Tero Jezebeli anaopseza kupha Eliya. Anamva mantha Eliya, tero anathawira kumalo achipululu. Komweko Mulungu anakomana naye. Kotero Eliya sanamvese mantha. Anapitiliza kuphunzitsa anthu kupembedza Mulungu mmodzi woona. Eliya anasankha Elisa kuti amthandize iye. Tsiku lina pomwe anali kuyenda pamodzi, panadza galeta la moto pakati pa iwo. Mulungu anatenga Eliya kumwamba pa galeta la moto. Ndipo Elisa sanamuonenso.